It's the kids, baby.
Oya sini matajiri, ganja kama tuko kwa male tumesha sizi. Tabu sana kuona mbele ni majangiri. Wapo juma situ bumbiri makirikiri. Mwendo peku peku no shuzi atakanda mbiri. Nina bonge la ndonga. Chunga usile tetarau.
Chunga 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 chunga.
Natiririka na vitonga. Situ minguvu angalau. Nati hapa.
Yeah, 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 yeah.
Chunga 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 chunga.
Yeah, 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 yeah.
Baby, my yaku wa kuzekani. Bora benki hakuna chako hapa kiombeki sura mbaya unajiona keki kibonge ukizima ubebeki mapema hii unaanzaje kulala acha mapepe wewe hapo nje nimebaki mnyama asio mpweje nyaku nyaku bebe manyaku hawakosekani nyaku nyaku bebe manyaku hawakosekani
Tunavesh
Baka majoko
Tunavesh
Zoda kanywe kwenu
Tunavesh
Amademu wako yuko
Tunavesh
Yua yuko kwenye menu
Tunavesh
Baka majoko
Tunavesh
Zoda kanywe kwenu
Tunavesh
Amademu wako yuko
Tunavesh
Yua yuko kwenye menu
Zoom
Chunga 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 chunga.